lengalure gawande kanko madame Zainabu Ali o dogotoro dende nodirton aljanna banja o wiomo golla o mo golla ko gollete e galle makko furdu o mo hayba suka makko
l'air habituel
watti jetti jamde non gaddu e tawede fu mi e service sa watti goto wala mo me haani ngabude kay mo haani jippade watti fu service an hasngi e ma son wala darnia koyde ma mi hursna do jaati ga torra fala kun manga djun suddan watti mi yahan garde ngam djun sud me pamiri sanne mi tifola kun amen torra goto won do ton e won cikolo amen goy wala ne fu hebta de galle sa samoji fes mi djodi ton pe noddan kan mi immam mi wara mi waram hunta de haaje
pour aller répondre aux besoins
madame Traoré Adama Koulibaly dogotoro debbo sou doctoror to siguto ko futi dubino gam golla golle doctoro yaaku o yo fuddan golle makko wakkati jeddi yamde jabiri silma chapantati fa yottoyo sappo e jeegom yamde o wi debbo bamaado gollude le galle mudo kanya golle ciudi doctoroji di dum wana ko yaafi
mede wonde gollude sedan watti yogaaji golleji ana heewa faami tewta yimbe faabo amen honen misali sa hebi gollo joni ana walle ni golleji ciudi le galle gaddo e tabede fu mede haani wadde golleji ko naare bangal defugol fandan amen yaade service to mo gollata dum watti fu so wala gollo mi imoton 4 bete defa so aari nokka yimbe galle amen mede somo mi warmi defa fandan na yaade gollidiraade
li labimo ka datu ko kabla
mede jota sanne esira bam non kanko noddirta madame kone saybu dambele tawro suka to sigasu to hollitiri wite o wisar golla yordido golleji wajibi sina isra mabda pabe le galle do bameda do dubbe andana dum hunde
c'est pas du tout facile
non jafa sanne dana hani fide dabriji honen heberta hawrta di golleji hone heba golle galle kan yaha golle kasin service mo wonton ga ko portide sanne yo tinnade nangude gorko mudum ne wodiri dum ko hasingina sanne min kemi belti sanne mi wawi wadde golleji suru wadbe tan mi yaha golle dar kasin torta fu wala hen
j'arrive à gérer les deux
debbo anda wiide tan won galle do yiwata e mudun fadde mudun latade gollo pharmacie non kanko noddirte madame Konate Fatoumata tisoge o hollitiri wiide o gollo le pharmacie do bamako do o wi fadde debbo yaade golle wajibi sina golleji mudun le galle di timmina dum non haniri
la santé
cellal hono mudun wala watti mi wa yaltude bete mi warta fa noge jamde dum fu wawa yaade ceggan dabriji fiade sable leedi malni ko bur hasinginede yo defude hokka sud baba nyama tafon so debbo heba yalta soni alonki defude hokka sud baba nyama juuti boy fu natta metti hakkune modon le galle
à la maison et au travail
micciteden wiide tan yo robele ujinaji kanyen gollata le ciudi sar wusiji di wo ana jogi tidallaji wobbe du ngala tidallaji ana pabo sanne le galle mudun yen